Aba kutoka halo Aba
story of my life so far. Yani moto juu ya moto, story of my life so far. Fire kun fire nilikotoka, ukimwaga mboga wanamwaga ugali wanatoga na sufuria. Nilikotoka pilau na soda mkilo juu, hiyo ni siku kwa siku kuu. Nilikotoka ukimwaga mboga wanamwaga ugali wanatoga na sufuria. Nilikotoka mchongo runinga TV kwa jirani mpaka kanawe miguu. Mama single mala, shule sijasoma, ila mtaa ulinifunza kupambana. Niko minamaza madeni kila kona kama movie. Oh, alhamdulillah, hatumkufuru Mungu, asa hivi tuko nazo chapati na maragi ndio imeleta do.
Chapati na maragi ndio imeleta do.
Boda boda daladala imeleta do.
Boda boda daladala imeleta do.
Chapati na maragi ndio imeleta do. Manyanya soma simango ameleta do.
Manyanya soma simango ameleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What a life, what a life, what a life. Kumbe maisha matamu, GSM wata usemi. Maisha matamu, oh Saidi Lugumi wata usemi. Maisha matamu, Abeti Malu wata usemi. Maisha matamu, oh Mohamed Mchengero wata usemi.
Oh, alhamdulillah,
hatumkufuru Mungu, asa hivi tuko nazo. Chapati na maragi ndio imeleta do.
Chapati na maragi ndio imeleta do.
Boda boda daladala imeleta do.
Boda boda daladala imeleta do.
Chapati na maragi ndio imeleta do.
Chapati na maragi ndio imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Manyanya soma simango imeleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What a life, what a life, what a life.